Let's get it one more time, let's go. You know what it is when the air is in. We the team.
Tambo wupusano, no tu wufipano. Mpaka fyoku chilapu, mpaka fyoku chilapu. Ichalo kwa shala fyoku penta. Munina wa shala ni alitenta. Na paku kewela na alizeta. Ala apaku kewela na alizeta.
Ishibe filipono timailo. Wali wa miechalo. Kofi alitefa finilero. Bupusano bulela mga. Roshan,
akalete kuwa de malode. Nomba kwenda na bugada. Akalete kuwa de malaye. Nomba yedifika kushani.